chipande yesu nkutimbe timbe omukwano gwonda ze munje gusukiride amaziga genkabye amanje gonoka sangude chibade chisa webambuza tegabade manyi gange katinga kasiza biwangamba ndi mwana bogoyagala ejo nkirabye konze sewakana kwebyoyo gero mala nobikola yesu nkakasiza biwangamba ndi mwana bogoyagala ejo nkirabye konze sewakana kwebyoyo gero mala nobikola onjagadde mulwatu onjagadde mulwatu tomuddemu yesu Sinza mulwatu, onjagadde mulwatu, onjagadde mulwatu, tomuddemu Yesu, kankutende mulwatu.
Ondaza mukwano mungi Yesu gwe nalisi sana, abalabe bange kati be bampeera obujulizi, nga bwe wakikola luli, okikoze ne kati. Chovola bampa nike mikono zene mboka boka Ndekamu Yesu biako zelindi ye wafe Simi tenda Oya sante Yesu nkakasiza biwangamba Ndi mwana mungu ya gala Icho nchira bie konze se wakana Kwa yoyo gero mala nubikola Onjagadde mulwatu Onjagadde mulwatu Tomuddemu Yesu Kankusinze mulwatu Onjagadde mulwatu Onjagadde mulwatu Tomuddemu Yesu Kankutende mulwatu Echigambo chochi mala Yedagaleli wanya Tomuddemu Yesu Kankutende mulwatu Kisa gogo mala Mumusai gotu wana Tungu demu yesu Webali ye Kankutende mulwatu